poverty, mtani kuna dhiki, poverty, 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 umaskini sikilema, poverty, 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 vijana tunashida,
tunashida
poverty, 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 tunajua tutashinda, poverty, 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 ukimwi na uwizi, poverty, 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 imedalisha vizazi,
vizazi,
poverty, poverty, tumlilie nani, poverty, 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 kila mtu analia, poverty, 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 wadogo kwa wakubwa, poverty, poverty,
yeah.
Poverty, Mungu
tuwe. Bahada ya kisa mkasa, bahada ya chanzo kitendo. Maisha ni kama mchezo kukosa, yani msoto. Hapa ni ghetto, machizi tumeseto na ndoto za uongo. Goza ni kupe uondo, fearless ndio zina wakali wavina. Kevicho ni nyumbani, hapa umefika. Toroga na mistari kiukweli tunatisha. Majengo ni maskani, huko tulikita. Kimawazo tumekonda, umaskini ni kidonda. Moyoni inachoma, ah, tumetoka tukukana kuwanda. Vitu vya kumanga, kuimagine we ni jagwa. Kwa ghetto we ni fala, kudream kuwa songo. Upate murembo, muishi pamoja. Shida ni moja, of course tukungoja.
Poverty, 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 mtani kuna dhiki, poverty, 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 umaskini sikilema, poverty, 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 vijana tunashida, poverty, 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 tunajua tutashinda, poverty, 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 ukimwi na uwizi, poverty, 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 imelalisha vizazi, poverty, 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 tumlilie nani, poverty, 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 kila mtu analia, poverty, 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 wadogo kwa wakubwa, poverty, poverty, poverty,
skiza, skiza story kwanza na feel kundangoma. Don yo mteja na enda chukwa mother. Anipe tatutenga lakini chakutisha. Ataka takusikiza, nimefika kwa producer. Anipe procedure lakini anasita, anasema sita weza. Lakini nimejua ni ya yake kubwa. Skiza kwanza msela, usipo kwa na hela. Mziki ya wezi hunda, ungare kama babi. Hivyo ndana die, natoka mashambani. Nangara hivi hivi, nipo na kipazi. Mziki nyeke wapi ni hende mjini. Huko sitoboy nifanyeje mwenyezi. Nipe iyo ganzi, nimetoka kwa poverty. Wahenga wa enguzi wa jadi jadili. Msela samahani, skiza medali. Mla cha uchungu na tamu hakosi.
Poverty, 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 mtani kuna dhiki, poverty, 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 umaskini sikilema, poverty, 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 vijana tunashida, poverty, 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 tunajua tutashinda, poverty, 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 ukimwi na uwizi, poverty, 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 imelalisha vizazi, poverty, 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 tumlilie nani, poverty, 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 kila mtu analia, poverty, 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 wadogo kwa wakubwa, poverty, 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 Mungu turehemu.
Tabu zinatoka kila kona, my sis na my brothers, wote wanatesa, mbuyu hata mother, wote wapukara. Mina shangani kwa nini tunasafwa na sagodi akuheria. Goma ziko mingi, shida tu ni hela. Na hishi intilia kusikika ni shida. Kuflow mina flow, sunasikia mina weza. Time ako titi, OGG squad, wasani tupo wengi. Kusikika ni shida jameni, tuangoja adilini. Tuvuke adiboda, kimzike ndani ya fani tutekova. Tumechoshwa na poverty. The vampire, cross beat kama kawa, house here.